Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, 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 Krishna,
Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna,
Krishna, Krishna, Krishna,
Oh. Govinda.